hari hari urutoki kuva bararuhakuye nahinze izimbuto ngufiya kugira ngo badashobora kuzagaruka ngo bongere bazangize uguhera uko ngo kugeza hari
duhagaze kuri kamwe mu dusozi two mu murenge wa Kinihira akagari ka Muremura karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda uyu mubyeyi turi kumwe mu murima we arereka ijwi rya mbere kimwe mu myaka ye yangijwe kubera ibikorwa byo gukwirakwiza imiriro y'amashanyarazi kuva mu 2012
nka biriya biti nakuragamo n'urukwi rwo gucana dore ibiti uko bishibutse baraza bakabitema kandi nayo mafaranga nibagende banatugenera na make yabyibura ku buryo n'umuntu yagura igitaho cyasigaye akaba
bimwe mu byangijwe muri icyo gikorwa cyo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi birimo urutoki n'amashyamba uyu mukecuru uravuga ko byamugizeho ingaruka kuko bari bamubaruriye amafaranga asaga 200,000 na n'ubu ntarayabona
ishyamba ryanjye bararitemye ariko nari mfite kuba naryubakisha no kuba narigurisha rikanteza imbere harihirira umwana umwana warangije akaba atarigeze yiga ese se akababara uko natwe dusaba ubuvugizi ayo ngabo byibura sinari kuyariha nk'umwaka umwe cyangwa ibihembwe bibiri ariko nabonye nta bufasha ndarekera kandi hari na benshi noneho sijye genyine wanakwivugira hari benshi noneho batabonye na mitiweli twabuze uwo tutakira n'udutabarirya rero mu kibazo dufite niba hari umwe ubufasha mwadufasha mwatuvuganira natwe ntituwihere mu giherahiro
uyu mugabo nawe atewe ishavu n'urutoki rwe batemye ngo rutabangamira insinga z'amashanyarazi kandi nirwo rwari rumutunze nawe bari bamubaruriye asaga 600,000 by'amafaranga
nkanjye nahishaga urwagwa mu cyumweru nka kabiri none kubera batemye metero 12 gutya noneho mu butambike urava ntawe ukarenga hirya noneho kandi buri mezi atatu baraza bagatema nta kintu cyasigaye harimo n'amaboko ageze kuri 5 yose barayatemye barayarangiza nategereye hafi aho baragaruka bagatema
kubera imyaka 5 ishize bategereje amafaranga yabo baravuga ko amaso yaheze mu kirere kandi ntibarambirwa kwirirwa basiragira mu nzego z'ubutegetsi babaza aho bigeze
twagiye ku murenge twageze umuyobozi w'umurenge tuvuga ati mwihangane ntabwo birangiza iminsi mikuru y'ubunani na nohere amafaranga mutayabonye kugeza n'ubu ntayo turabona rero reba tugiye kuvugira ikibazo cy'abanyeshuri biga arariha amafaranga atagira uko angana kuyabona birakomeye
aba baturage bo mu murenge wa Kinihira babwiye ijwi rya Amerika ko baterwa ipfunwe no kumva bagenzi babo bo mu yindi mirenge bari bahuje ikibazo ibyabo byarakemutse abo bitarava mu nzira bafite akanunu uko amafaranga yaba ahari
gusa nibaduha amafaranga iby'inyungu bazazireke ariko nibayaduye kuko arahari harari ku karere ngo ari kuri konti y'akarere kuko twamaze kubikurikirana barahamagaye no kuri wase wasira avuga iti twarishyuye ntibishyura abaturage amafaranga arahari
aha ni mu bice by'ibyaro bigaragara ko imibereho y'abahatuye bisa no gupfundikanya ahanini kubera ibiza byabibasiye mu minsi yashize bakabishingiraho bavuga ko kubishyura ibyabo byabarengera
kurya ni ikibazo kumva rero turaremerewe
iyo uvuze ngo kurya ni ikibazo ushatse kuvuga
kurya ko hano twahuye n'ibiza amazi amanuka ari hejuru araza imigende yari iri hasi aha yose y'ibijumba n'imyumbati n'iki arenzaho n'amateke arasiba amazi ku rundi ubwo n'umurenge warahaje kubireba bavuga bati muhuye n'ikibazo kitoroshye mu mwanya w'abagufasha wenda ni ukudufasha niba bidake ariko batwishyure kuko amafaranga arahari
hanze yo kuba bishyuza amafaranga bamaze imyaka 5 bategereje bamwe muri aba baturage insinga zibanyura hejuru umuriro w'amashanyarazi kuri abo ni nk'inkuru mbarirano kubera mikoro ya ntayo
nibura twagize ngo ubwo badutemeye insina tugategereza tugenda bashobora no kuzaduha umuriro none nawo nawo twabonye no kutubwira ngo tuzategereza icyo bazatugenera aha hantu haciye bino bikorwa nacyo twarakibuze ubu twarategereje nyine tubayeho nabi
kuki mutafashe umuriro sa
nta bushobozi dufite se nk'ubu ngubu ngiye ndimo kurera abana mfite umuryango w'abantu barindwi ndi kubarera njye nyine ubwo se nagira ubushobozi bwo kubajyana ku ishuri nkagira n'ubushobozi bwo kubagaburira nkagira n'ubushobozi bwo gufata umuriro ntabwo nabishobora
mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika bwana Francois Xavier Mbabazi meya w'akarere ka Ruhango yavuze ko abari bafite ibibazo bagiye bishyurwa mu bihe bitandukanye meya Mbabazi aravuga ko basigaye byatewe n'impamvu zitandukanye zishingiye ku byangombwa byabo bituzuye birimo amanimero y'amakonte kuri banki bagombaga kubishyuriraho amafaranga yizeza ijwi rya Amerika ko ibibazo bakomeza kubikurikirana
bagiye bishyurwa mu byiciro bitandukanye abari bafite amadosiye y'ijuru ibyangombwa abo bandikiwe hari abandi basaba amadosiye zabo hari ibyangombwa bitabura cyangwa se ugasanga n'ibyahindutse nk'amanimero y'amakonte cyangwa atayashyize n'amanimero y'irangamuntu ibyo byose abajya babyuzuza kugira ngo amafaranga barayabonye abandi batarayabona tubiri muri porosesi yo kuyabona
ko bavuga ko ari umurenge wose wa Kinihira
oya njyewe ngo byaterwa n'ikintu n'umuturage uwo ari we n'ikibazo afite bwite ku giteye ufite ikibazo nk'icyo tumusaba ko twegera tukamufasha kugikurikirana dukorana na REG dufite ishami ryayo mu Ruhango turagikurikirana kandi tukamenya ikibazo cyaba gihari icyo ari cyo
ubwo murabikurikirana kuva ryari
oya n'ubundi ni inshinga inshingano yacu.
Umunsi aya mafaranga yagera mu biganza by'abatarayabona hari byinshi bumva yaramira.
Aya mafaranga bayaduhaye nanjye nabasha kubona uwo muriro. Si bikorwa kugira ngo ubone umuturanyi muturanye acanye, ngiye ninjira mu nzu hatabona, kandi naho nagakuye ubwo bufasha harangirijwe nk'uku nguku.
Abakurikirana icyo kibazo mukagitunganya. Amafaranga akatugeraho dore abanyeshuri bazatangira ejo bundi 22.
Umunsi mwayabonye azaba ari umunsi mukuru.
Ukomeye cyane rwose.
Nkurikije uburyo muyategereje.
Tukagira n'umugisha ahubwo nawe ukaba hafi ukadufasha kwishimira uwo munsi mukuru. Mudukorere ubuvugizi ku buryo mushyizemo imbaraga rwose. Kuko birakabije.
Ibibazo nk'ibi bitari umwihariko mu ruhango rubanda bakunze kuvuga ko bibadindiza mu iterambere ahanini byumvikana hirya no hino mu gihugu. Akenshi abaturage bakunze kubisanganiza abategetsi iyo bari mu ruzinduko rw'akazi, rimwe na rimwe hagatangwa n'itariki ntarengwa yo kuba byavuye mu nzira, ubundi bigakomeza bityo. Ehe, bagira ubusa, Ijwi rya Amerika mu ruhango mu majyepfo y'u Rwanda.